SBS Radio.
adduunku wuxuu soo maray qulquladii binaadanimo ee ugu ballaarnayd wixii ka dambeeyey dhammaadkii dagaalkii labaad, iyadoo 65 milyan oo qof xoog looga barakiciyey dhulkii ay deganaayeen adduunka oo dhan. Safarkii qaxootinimo ee Pampa Chilombo oo 19 jira wuxuu soo bilowday maalintii koox siyaasad ahaan uga soo horjeeda aabaheed ay soo weerareen aaskiisii.
The reason why I left Congo was because of my dad's political rivals. And so after his death, we were basically forced to leave Congo because
sababta aan uga soo tagay Congo waxay ahayd koox siyaasad ahaan uga soo horjeeda aabahay. Markuu dhintay kadibna waxaana lagu qasbay inaannu Congo isaga tagno sababtoo ah ammaan kumaynaan dareemayn. Maalintii la aasay aabahay, qaar baa rabshado iyo dagaal waday maadaama aan yaryarayna ammaan maynan dareemayn. Pemba waxay sidoo kale hooyadeed ku weyday shilgaari. Iyada iyo 3 walaalaheeda dariiq kale uma furnayn oo aan ahayn inay Congo isaga tagaan oo ay Kenya tagaan, halkaas oo ay muddo 5 sano deganaayeen.
Well, it wasn't still safe, but it was better than DRC. Once my cousin got attacked, and we believe he was from the people that were still after us, so we were not really allowed to go outside and play because we never.
Kenya lafteeda ammaan ma ahayn, laakiin waxoogaa way dhaantay Congo. Inaadeerkay ayaa mar la weeraray, waxaana aaminsanayn inay ahaayeen dad weli nadaba socda. Marka nalooma ogolayn inaannu dibadda u baxno oo aannu ku cayaarno dibadda, sababtoo amaynaan hubin in mid naga mida la qafaalanayo ama dhibaato kale naloo geysanayo. Pemba aad bay u faraxday markii loo sheegay inay Australia loo qaadayo, inkastoo aysan waxba ka aqoon dalkan.
It was like a new life for me. I felt like it was an opportunity that it was just so good. Like I even cried.
Waxay ila mid ahayd anoo nolol cusub ii bilaabatay. Waxay ii ahayd fursad weyn ooyay mar rumaysnayn inaan Australia tagayo. Paul Power waa madaxa golaha qaxootiga Australia. Wuxuu sheegay in Australia soo qaadatay in ka badan 880,000 oo qaxooti ah 70-kii sano ee u dambeeyey. Hay'addiisana waxay ka shaqeynaysaa inay dadka tusto baahida qaxootiga adduunku qabaan iyo sida loo garowsan lahaa waxa ay ku soo kordhiyaan iyo doorka ay ka qaataan dalkan Australia.
People who have been refugees, according to statistics from the Australian Bureau of Statistics, are more likely to establish and run their own small businesses employing other people than people from any other country.
Sida laga soo xigtay tirakoobka Australia, dadka qaxootiga ku yimid waxay u badan tahay inay ganacsi furtaan oo ay dad shaqaaleeyaan marka loo barbardhigo soo galootiga kale iyo dadka Australia ku dhashay. Waqtiga dheerna Australia way ka faa'iideysaa ficilkaas bini'aadanimada ee dadkaas ay ku soo qaadatay. Iyadoo Australia ay soo qaadatay ku dhawaad 1 milyan qaxooti ah 70-kii sano ee u dambeeyey, waxaa la filayaa in 18,000 oo kale la soo dhaweeyo sanadka soo socda.
Many of those who come to the country as refugees are under the age of 25, and so it's a significantly younger population of refugee arrivals.
Qaar badan oo ka mid ah qaxootiga dalkan yimid waa kuwo da'doodu yartahay oo ay ka yartahay 25 sano. Marka tiro badan oo ka mid ah waa dad da'doodu aad u yartahay oo qaxootinimo ku yimaada Australia. Marka waa dad waqti dheer qayb ka qaadan doona bulsho weynta Australia. Gail Kerr oo ah madax urur qaxootiga adeegyo kala duwan siiya oo fadhigoodii Queensland ayaa iyana sheegtay in hay'addeedu caawiso qaxootiga aan luqad badan ku hadal khibrad shaqana lahayn. Gail Kerr waxay sheegtay in xirfado dadkaas la baro loogu bedeli karo fursado shaqo. Qaar badan oo qaxootiga ka mid ah waa haween lagu qasbay inay guryahoodii ka qaxaan kadib daruufo iyo xaalado khatara oo soo wajahay.
The situations that they've come from where they've often seen husbands killed in front of them, had to flee refugee camps with no notice, gather their children together and run for their lives.
Daruufaha ay soo mareen oo intooda badan lagu hurdilay saygoodii oo ay u qaxaan xeryo qaxooti sida ugu dhaqsaha badan oo ay caruurtooda gacanta ku qabtaan noloshoodana la baxsadaan. Waatan Gail Kerr oo mar kale ka hadlaysa mashruuc kale oo ay ku caawiyaan qaxootiga.
This is a social purpose cafe and we run it as a business. But the people that come through and train are those people
waa meel kafeega lagu gado oo bulsho ahaan loo isticmaalo sidii ganacsi caadi ah ayaana u maamulaa laakiin dadka ka shaqeeya waa dad shaqadoona oo aanu ku tababarno waxay u noqotaa goob la mid ah goob shaqo oo sax ah oo lagu baro xirfadaha looga shaqeeyo maqaayadaha shaaha sida kafeega loo sameeyo sida macaamiisha loo soo dhaweeyo marka waa siday u horumarin lahaayeen xirfadahooda iyo luqadda si ay mustaqbalka shaqo ugu helaan
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.